Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Wananiogopa kaule stereo power. Neza dhani vosti ni ghosti. I do my own thing regular dude. Kesho utaona vosti na goti. Ukiendelea kusikiza hii mziki hivi, kesho utaona vosti na moti. Nikona motive na sibongi kwa beat. Motive and I'm bringing the heat. Notice hapa kwetu ni notice. Niko active control at the late. Nataka kuwa most debated, most relatable, most investable. I'm uncomfortable, you look like a constable. Yo, I'm the best rapper, comment is agable. Terms and conditions are non-negotiable. I'm responsible, demi yako ni takeable. Records zako ni breakable, I might be unstoppable. Liko anacheza radio, sasa radio ndo inanicheza. Marapa wanateta, team yetu haiwezi win kama sishikitisha. Na wasikitisha. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body.
Only time uko disrespect ni kwa bed. Out time benga you biga kwa your debe. Ame jam atibuti ya mwenyeshagi attention. Only time mwenye shaka love ni kwa bed. Hey, mtoto mbona wapato na stress. Misi kwa gopi na kupatia respect. Dunia mviringo what you gives what you get. Dunia si kamile utapato what you expect. Siku moja labda be utaget. Kuna vya tumtumba na hizo zingine expect. Lakini zoto chafuka tu nonetheless. So point me ntakuwa na wewe heaven out there.
Siku gopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Ukipata kakitu invested. Ukisikia fununu investigate. Kama kwenye kuna wizi invest kwa get. I'm up to date and not your mate. Unless ni ganja kuna communicate. Plans ziki change nita communicate. Opportunity zimeji present. Nimetoka dagona ndio na represent.